biashara wananchi
ni shida
magoli na ushindi
kawaida
twaipenda kinda kinda
kiswaipenda
sana wanalumbana
kwa subaida
kama unaipenda yanga piga kelele kama weni yanga nyosha mikono mbele kisha waoneshe oneshe unavyocheza kianga yanga opasi waoneshe oneshe Morrisoni ache kudanga
yanga iyo twaipenda yanga iyo yanga iyo jamani yanga iyo yanga iyo twaipenda yanga iyo yanga iyo
hatuna gaporojo tukutane uwanjani
we doki
wala makando kando zetu dakika tisini
wapi mboto
hatuna gaporojo tukutane uwanjani
engineer health society
wala makando kando zetu dakika tisini daima mbele nyuma mwiko tusonge mbele ushindi wa kishindo kama weni yanga nyosha mikono mbele kisha waoneshe oneshe unavyocheza kianga yanga opasi waoneshe oneshe Morrisoni ache kudanga
yanga iyo
mwenyewe tunaipenda
twaipenda yanga iyo
daima mbele nyuma mwiko
yanga iyo
nchi tunaipenda
jamani yanga iyo
daima mbele nyuma mwiko
yanga iyo
jamani yanga
twaipenda yanga iyo
jamani yanga
yanga iyo
hey yo we're a super talent nikiwa na producer Bosco Wabiazon wasalimi watoto jangwani we mudi mpilaro akiwa na Hemed Silence
aya jamani
amani kwako GSM
aya mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena mzempiri vunjai vunja nasi vunja mzempiri vunjai tuwa kanyage tena